CD to place. Wanna pick up baridi mpes. We to shaidi mnyes.
Wanda wa mudeva. Koko tenita enda. To safiri together. Me and you. Yeah. Eda kupenda paka kufa. Mahaba kutwa kucha. Wacha we waka iso. Namba. Forever me and you.
Shikamo, shikamo, wadi paraga zangu, baby, give me more.